This is the Voice of America in Washington. Time now for Duzangire Jambo, our panel discussion in Kirundi and Kinyarwanda, presented today by Etienne Karekezi.
Dusangire Jambo.
Dusangire Jambo.
Dusangire Jambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ijwi rya Amerika hano i Washington n'ikiganiro dusangira ijambo. Muri iyi minsi mike ishize gusa, inkongi z'imiriro zibasiye ibice bitandukanye byo mu Rwanda. Twavuga nka gereza ya Muhanga, gereza ya Rubavu, quartier Mateus mu mujyi wa Kigali, igaraje mu Gatsata mu mujyi wa Kigali, parke industrielle y'Igikondo mu mujyi wa Kigali, muri Nyabugogo hafi yaho za taxi zihagarara mu mujyi wa Kigali, havuzwe kandi n'igishanga cya Nyabugogo. Aha hose sinzi niba bikiri inkuru, ariko nanone ibibazo kuri izi nkongi byabaye byinshi kurusha ibisubizo. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi, turagaruka kuri izi nkongi z'umuriro tuganira namwe mwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Ibyo muduha si ibisubizo, ahubwo ni ibitekerezo byanyu. Niko mubibona, ni ikibazo cy'amashanyarazi, ni ikibazo cy'umutekano, ni ikibazo cy'uburangare, ese ni ikibazo cy'amazu ashaje, ese ni iki, no kubera iki, inyungu ni yande, n'ibindi. Nimwe kandi mwitabiye ikiganiro cyacu uyu munsi. Noneho muri uyu mwanya ndi kumwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndagira ngo mubanze mwibwire abatwumva.
Ndabumva neza, nitwa Ndagijimana Robert, abanye mu mujyi wa Kigali.
Ndagusuhuje Robert, amakuru
ni meza.
Turi kumwe kandi muri uyu mwanya na
nitwa Jean Paul Muhozi, mvuka mu karere ka Gicumbi, nkaba nkorera i Kigali.
Jean Paul Muhozi, urakomeye cyane.
Ndakomeye rwose nk'amabuye.
Ntabwo ari icyondo?
Aya ntabwo ari icyondo, ntabwo mvuvuka.
Ntabwo uvuka, urakomeye cyane, birumvikana. Hanyuma turi kumwe kandi
nanjye nitwa Nahimana Yuri Rene Albert, nkaba ndi umunyeshuri mu ishuri ry'uri muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami muri College of Science and Technology muri ahahoze yitwa Kiste, nkaba ndajya mu mwaka wa kane muri Civil Engineering.
Komera cyane nawe Nahimana Albert, wongere ijwi.
Nanjye ndakomeye cyane.
Nawe urakomeye nk'icyuma cy'inyundo?
Ni nk'inyundo, kabiba n'umuntu w'umwenjeniyeri ni nk'inyundo.
Birumvikana, komera cyane rwose, ni byiza. Ahubwo reka nguhereho Albert. Wowe, izi nkongi z'umuriro zibasiye inzego zinyuranye, wowe ubivugaho iki? Ubibona ute?
Ikintu mbibonaho uko nge mbona ikibazo buriya cyaba kiri muri iyo WhatsApp, kuko usanga nk'imiyoboro yabo akenshi aba ari imiyoboro bagenda benseramo, ugasanga ntago ari ibintu, ugasanga ni ibintu babafasha ibintu byatangiye kera bagakomeza bakabyashemina bikaba nk'urusheme. Buriya nta plan y'umuriro babafite, wenda bavuge ngo tugiye gukora, kuko abantu bari gufata umuriro ni benshi ubu ngubu, urumva hari igihe nk'ahantu baba bashinzwe kuganiza umuriro wiyongera uko biboneye, ugasanga itejezo inkongi z'umuriro. Ikindi kandi ari amazu ari no gushya muri ino minsi, usanga ari nk'amazu wenda tube nka kera nka ziriya gereza n'icyuma, urebye n'ibikoresho nka ziriya nzu akenshi uri kubona zishya bazarakoreshejwe, wenda n'ibikoresho bya kera ugasanga byamaze gusaza. Nta kuvugurura ibikoresho bigenda bibaho ngo wenda ngo barenuje, niyo bavuguruye ntabwo bashobora kuvugurura uburyo bw'amashanyarazi. Njye nka urukwango ikibazo nyibona muri ewasa n'uburyo iyo miriro iba yarashyizwemo n'imyaka imaze, noneho ugasanga nanone iba ari kuri site hari kubakwa inyubako runaka, ntabwo ushobora gusanga ariho umuspesiyalisite ushinzwe esitasiyo gusa w'umurongo ayirebe ngo uyu ni umuriro gutya, njyewe nibyo ndareba gusa. Njyewe nkaba mbona nyine ikibazo kiri muri iyi wasa na esitasiyo n'ibikoresho byarakoreshejwe, ntabwo ikibazo kiri mu ntabwo nyibona ahandi.
Njyewe nta kibazo niko ubibona, birumvikana, ariko ntabwo nzi niba ari Robert cyangwa Jean Paul hari impuguke mu bijyanye n'amashanyarazi n'iriya miriro, hari uwagira icyo abivugaho muri mwebwe?
Reka ngire icyo mbivugaho.
Ninde?
Ni
Robert. Yego.
Niyo ukuntu mbibona, sinzi, ntabwo mbibona nk'aho ari ikibazo cya yowasa cyangwa iki, kuko ni ibintu bisanzwe biba kuko ntago yo WhatsApp ntago ya ntagano yibasira arahantu twavanga ngo nyibako zishaje nge nsanga ari kibazo cy'abantu abafite imyumvire yabo mu mitwe yabo kubera muri iki gihe tumaze imizi tw'umuntu bagenda bahungabanya umutekano abo bagenda bafunga nkasanga wenda kubera ahantu ibyo bibazo biba ni ahantu haba hatandukanye hari hakorera abantu barenze umwe ye nkumva ko ahaba ari ikibazo cy'umutekano muke kuko ari ikibazo cya ewasa ntabwo byaba ku wenda bagiye abantu cyangwa ntabwo byarinda kubera ahantu abantu bahuriye ari nk'abatanu cyangwa icumi kuko nta hantu byigeze biba hari umuntu umwe cyangwa hakorera umuntu umwe ngiye nkasanga ari ikibazo cyo mu rwego rw'umutekano ari byo bibazo birimo bigenda kumva ngo ejo hahiye aha ejo bundi ukumva ngo hahiye hano ye nkumva ko ari ikibazo
cy'umutekano. Mbese wowe uragira uti si ikibazo cya cy'amashanyarazi ntabwo ari ikibazo cya ewasa si n'ikibazo kijyanye n'impanuka yindi ishobora kuba yavuka ahubwo uragira uti ni ikibazo cy'akaboko ka muntu byakozwe n'umuntu ugambiriye guteza umutekano muke.
Yego ngiye niko mbibona kuko kuko bigenda byibasira ahantu hatandukanye kandi ntagiye gicamo bitabaye ngiye nkumva ko ari umutekano muke
hanyuma
abantu baba bashaka guhungabanya.
Jean Paul Muhozi wowe urabibona ute?
Ngewe ntabwo nemeranya n'uwo ni Robert niba ari Robert niba ari nde
Robert
anyihangane uko siko njye mbibona ahubwo ndagira ngo mbere y'uko nsobanura mbanze mu urugero rumwe rufatika yagenderaho kugira ngo abone ko atari ko bimeze. Ngira ngo murabona muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite imihanda ya kaburimbo ishaje ibifite igihe izamara bakayivanamo bagashyiramo iyindi kugira ngo birinde ko hazamo ibinogo cyangwa se hakazamo zambutiyaje. Nayo wasa rero yagombye kuba hari garanti ifite y'amasinga abantu bubatse muri za 60 yagombye kumva ko izo nzu zagombye gusimbuzwa bitaba ibyo izo nkongi z'umuriro zigakomeza ahubwo ziriya n'inkeya bitegure ko n'izindi zizaza muri iyi minsi. Nkaba mbona rero ko niba guverinoma iba yatanze buri kimwe cyose yakoze imishinga ifatika yagombye guha umurongo ngenderwaho ikawuha ewasa nayo ubwayo kuko ifite ibyo ivoma mu baturage igashyiraho igenamigambi ryo gusimbura ibishaje kugira ngo abantu batuye mu mazu birinde izo mpanuka za hato na hato. Bitaba ibyo twahora tuvuga ngo ni umutekano suhema uva mu masinga hari n'ababyuriraho by'umutekano ariko ntabwo umuntu yafata iduka rya 200,000 ngo aritwike ngo kubera umutekano ubwo se yazarya iki yazaba aheta abana babaho gute tutagenda muri uwo murongo ahubwo turebe aho bipfira dushake n'igisubizo.
Hanyuma icyo ni ikibazo uzamuye Jean Paul Nahimana Albert. Izi nkongi yumva ko ejo ni hano hahiye ejo bundi naha ejo bizagenda bite hari impungenge cyangwa se ubwoba biguteye?
Ubundi impungenge zo ndazifite ariko wera se ukabazo uwo muntu wavuze iby'umutekano kuko buriya twebwe nuko tubona umuriro gusa nuko umuriro ari byo bibaho abantu bagahita babona ko bigize ese mbi cyane ako urebye nk'ibyo bintu Jean Paul wavuze bijyanye n'ukuntu bakagombye kubihagaranta kuba ngo tubabivugura igihe iki n'iki kuko ewasa ntago ntange ngo bibihari ngo tuzavugurura imiyoboro yacu igihe iki n'iki kuko buriya ndetse n'amazi apfusa n'iki biba ari ibintu binuko wenda amazi na ese ajya ku bantu ariko birabyo umuriro byo biteye ikibazo kuko hari leta hari ahantu yakuraga imisoro aba hanze wa mucuruzi nawe aba afite umuryango atunze kandi ibintu bagarukaho twese niba niganyeneye kujya kugura ibikoresha aho hantu umuntu ntahomba cyangwa nagira icyo kibazo kitugeraho twese urabona ikibazo kigera ku munyarwanda wese ntabwo kigera ku muntu umwe wandi cyagezeho njye nkaba mbona ni ikintu giteye impungenge ibintu Jean Paul avuze n'ibyo guverinoma igomba gushyiraho ingingo bikavuga ati ewasa bakayiha umurongo ati niba iyi nzu imaze imyaka 50 ibiri esitare bavuga ati si ibikoresho bishobora guhita bifitiye garanti bakabigendaho bakagira ingenga bihe bakabikora neza nta bintu byo kwanga inzu ngo imaze imyaka 50 urabona nka iriya muhanga iriya Mateusi urebye ni nganzo nose ko zahita ifite umutekano muke si ubwo wagera muri Mateusi kuri yute si ko tutagera.
Iki ni ikibazo uzamuye birumvikana. Hanyuma Ndagije Imana Robert ku ipaji yacu ya Facebook dusaba abantu kugira icyo bavuga kuri iki kibazo cy'inkongi z'imiriro twabajije ku bijyanye n'iko byakwirindwa ariko abenshi bavuga bati hagombye za kizimyamoto zo kuza kuzimya uwo muriro ariko kandi n'inzego z'umutekano nazo zigomba kongeramo akazo birumvikana ni leta kugira ngo niba ari ikibazo cy'umutekano kibashe gukumirwa. Wowe ubibona ute Robert?
Ngiye ukuntu mbibona nkuko nahendi kubivuguo yavuze ngo ntabwo ari ikibazo cy'umutekano, kuko ngiye narabajyara muri Mateusi ahantu hahiye n'ubundi hari hamaze iminsi n'ubundi hashize igihe hongeye gusa, kandi ndahamya ko muri uko abandi baka insinga bakongera bagashyiramo ibindi bishyashya by'ibikoresho. Sinzi ukuntu rero hatahiye ahandi batavuguruye hakongera hagashya ahantu hari hahiye mbere. Nkumva ko
ariko
rwo kubyirinda,
yego
ngiye nkumva mu rwego rwo kubyirinda nanone polisi nayo yakabishyize ingufu nyinshi, kuko ejo bundi hasi yanjye narahanyuze kandi nibwo byari bigitangiye gushya kizimyamwoto yageze hashize hafi isaha n'iminota. Ubwo ngiye nkumva ko iyo
uravuga niko Robert
byari gufata igihe kirekire, ngiye nkumva ko polisi nayo yakabaye hafi ku buryo niba ahantu hahiye bakashyizemo ingoga ntiharinde gukongoka ngo baze hakongoka.
Niba mbyumva uravuze ngo kizimyamwoto yahageze nyuma y'isaha mu mujyi wa Kigali?
Yahageze hafi isaha igiye kurangira rwose ahantu hakongotse, kuko hahiye imiryango ndumva niba ari itatu, uwa nyuma deja wari utangiye kuzima, urumva polisi yageze n'ubundi byarangiye ari nkaho biri hafi kurangira.
Muhozi Jean Paul, hari ikibazo wari uzamuye cyangwa ni ingingo rugiye kuvugaho?
Na Robert.
Robert.
Ingingo nagira ngo mbanze ni Jean Paul.
Mhm.
Ndagira ngo mvuge ku kantu kamwe kandi twese duhuriyeho nk'abanyarwanda. Murabona iyo inteko ishinga amategeko yicaye igatekereza igashyiraho amategeko ni ku nyungu z'abanyarwanda, ntabwo ari ku nyungu z'umudepite umwe gusa, ni izacu twese. Niyo mpamvu nabo rero iyo bicaye mu nteko ntabwo ari ukujyaho kwicara gusa, baba bareba bakavuga bati ni iki cyatuma umuturage agira amahoro, ni iki cyatuma umuturage yicara agatuza, ni iki cyatuma umuturage ajya gucuruza akunguka akubaka abana bakiga abantu bakabona aho bahahira. Ntabwo rero umuntu yashimishwa no gukora umwaka umwe ibiri itatu ine itanu ibyo yakoze mu myaka makumyabiri bikarangira mu munsi umwe. Icyo bishatse kuvuga ni iki rero? Bishatse kuvuga ko niba bakora amategeko bagomba no gushyiraho icyo nakwita umwitangirizwa. Iri tegeko kuko rizafasha iki uyu muntu? Ese iyi kampani ikora ibi bintu niharamuka habaye iki kintu bigaragara ko nta suivi yabaye hazakorwa iki? Kutuvuge ko niba umuntu uturutse kuri Ewasa umuntu ahombye miliyoni magana abiri nta silence yari arimo bien sûr, bizagenda bite kugira ngo akomeze activite yari afite? Iryo ni ipfundo ry'ikibazo dufite muri Ewasa. Instalasiyo baduha amasinga ntituzi iyo baba bakoreye niyo bayaguze ntituhamenya, garanti yayo ntituyizi, baravuga bati mwe mugomba gukoresha ibi bikoresho ejo n'ejo bundi bikaba birahiye. Uzasubira muri Ewasa urabwira uti ko byahiye ari mwe mwabimpaye, murabinyishura mute? Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu tugira ngo rero ibintu byose tugenderaho mu mategeko, ubu tubonye akanya ko kubivuga, abadepite turabafite, abaminisitiri turabafite, nibasubira hasi bicare. Ibi bintu bibaye inshuro nyinshi Gitarama byarabaye Muhanga, bibaye Kigali inshuro nk'eshatu, byarabaye ku Gisenyi no mu kigo cy'amashuri yisumbuye hari Gitarama hirya aho bita
Mubyimana,
byarabaye. Urumva ko ni ibintu bigiye kuba akarande kandi nta reaction nimwe turabona koko igaragara ko iki kintu gishaka gukumirwa gifite ingufu.
Urakoze cyane ni Jean Paul, urakoze uzamuye ingingo ikomeye cyane cyane ugira uti ikibazo cy'umutekano kugira ngo ntatekanirwe bicare bakora, ariko bavuga ati tuzunguka ku gihe kirekire, bisaba ko habaho ingamba zifatika zemejwe n'inteko leta ndetse n'inzego z'umutekano zikabishyira mu bikorwa. Nahimana Albert, wowe iyo ngingo uravuga ko iki?
Iyo ngingo niyo nyayo niyo y'ukuri uwo mu Jean Paul avuze, kuko kwanga ineshinga amategeko igomba kujyaho igashyaho polisi zo kugira ibyo bintu nibiramuka binabaye atagira ubuzima bw'abanyarwanda budahungabana cyane. Ndanashimira ko guverinoma numvishe ministre w'ibiza ari polisi yatangaje nkeya, ariko ineshinga amategeko wa mugani wo Jean Paul ikaba igomba kubicukumbura. Ariko noneho bibanda kuri kiriya kigo bita ngo RBC gishinzwe ibintu by'ubuziranenge, ntago iwasa ikoresha ikoresha ntago uyu irabyinjiza ariko cyacyo cyumvikana nacyo gifite defo muri Robert yavuze ko hari inzara muri Mateus yari cyashe yari yavuze ko n'ubuziranenge bw'ikoresho twinjiza mu Rwanda ni ikibazo iyo RBS nayo n'ishimwe igomba kwifuka singori ibi ikayireba ese ituzana ibihe bintu bitegaranye ikishinga amategeko igira icyo ikora byo ishyiraho amategeko amategeko nyuma yo kuduha umutekano mu mategeko nabo bapolisi bazabona ukuntu babaduha umutekano polisi ntabwo wagira wavuga ngo polisi ihagaze buri nyubako ngo ingira zi ikindi cyo naravuga n'amazu afite za kizimyamwoto twa twuma bazimisha ntabwo abantu baba bari muri iyo nyubako ushobora kugira ngo ugasanga 99% n'ibice 90% ntabwo bazi kubikoresha bazi n'iyo ugasanga kimwe cyanapfuye mu nyubako nyinshi usanga birimo za leta ariko babaza n'umusekirite ati iki kintu bagikoresha uti ugasanga ntabyo
Robert hari icyo bivugaho
nagira ngo mwunganire muri Kigali tumaze kugira amazu maremare rwose ariko sinzi niba uhaheruka uzagenda uyazenguruke urebe niba hari rwa rwego rufasha abantu kuba babona aho banyura igihe habaye insida barayubaka ariko nge nabaye muri Afurika y'Epfo nagiye ntembera nagiye mbona ukuntu abantu bakamazu n'ahantu umuntu ashobora gupfumura kugira ngo yisoze haramutse habaye insandi barubaka ntushobora kubona esikariye zica inyuma zishobora kuzashova abantu habaye ikibazo barubaka uzi ko ahandi bahashyira inzego umuntu ashobora nka eshatu cyangwa enye ku buryo abari muri etaje ya 12-13 baramutse havutse ikibazo bashobora kubona ahantu bamanukira bakazagera hasi ntacyo babaye mbwira rero umunsi noneho uyu nkongi izahera muri etaje ya 15 inzu zirimo zirazamuka ni byiza hanyuma bakabura ahantu basohokera ni ukuvuga ngo abarimo bose icyo gihe tuzababura uzasanga nta hantu hagenewe gushyira ibi byuma bya insteteri ibi bya kizimyamwoto kizimyamwoto yagombye kuba itegeko ku buryo umuntu wubatse inzu ifite nive ebyiri si nive ebyiri gusa wenda inzu igomba kujyamo abantu barenze 10 igomba kuba ifite kizimyamwoto kugira ngo n'uwaba ahubutse ayirukanka abe yanayifata nawe akayikoresha bagumye no kubikora muri rusange twese tukabimenya ntibiharirwe polisi gusa kuko umutekano ni uwa buri muntu
Robert hari icyo wakongera mbere ko dusoza uruhare rwa buri muntu leta cyangwa se izindi ngamba zafatwa
yewe uruhare rwa buri muntu ko buri wese yajya abijisho rya mugenzi wa rya mugenzi we hanyuma nize njye sinumva ukuntu nize kizimyamwoto turiya dutoya kubera hari imbere ya Mateus hahiye n'ubundi ni imbere ya sitasiyo bazanye ize kuri sitasiyo barazimya biranga ubwo rero njye mu rwego rwa leta numva bagafashe ahantu ari amazi bayavomera kuko bajyaga kuvoma amazi haya imbere ya minekofine ngabibaze kizimyamwoto izava aho yizihira ikavoma imbere ya minekofine njyewe nkumva ko bagenda bashyira hariya bavoma amazi n'ubundi bazimisha bakagenda bayashyira buri hamwe hose ku buryo naho inkongi imeze hakabaye ubutabaza ku kanya bakavoma ku kanya bazimya irangira naho kuvuga ngo imodoka iraje irazimije ivuye aho igiye kuvoma amazi ya Bugogo irongera agarutse irazimije n'ubundi izasanga bya bindi byongeye bakabundi buke njyewe numva mu rwego rwa leta bagashyizeho ahantu bagenda bava amazi yo kuzimya ziriya nkongi z'umuriro
yenda gushimiye cyane hanyuma Albert we hari icyo wakwanzura uvuga kuri iyi ngingo
icyo navugaho Robert we icyo namushimira ni uko mbona ibintu efu yaba yari amateusi yari ahari yarayibonye yose ariko kuko yarayibonye iramuhamura cyane ikintu ndi kumwumvamo byo ashaka muri we kuko yahise abona uburyo umuriro ari mwinshi cyane ariko namubwira cyo ntabwo umuriro uhita utangira ari mwinshi utangira ari gake niyo mpamvu Jean Paul nanjye twari turi kuvuga bagagombye kubyigisha abantu bakabimenya bakashyiraho zira kizimyamwoto ntoya kuko umuriro utangira ari muke bagatanga akazi nanjye cyifuzo navuga ngo nka radiyo y'ijwi rya Amerika nuko mu maso njye numva nko muri mu mashuri asanzwe bashyiraho isomo ryo ubutabazi bw'ibanze abana bakajya bakura bazi ubwo butabazi bw'ibanze ku buryo urabona akabazo kabaye ukaba wabona ukuntu kwitabara ku buryo niba uragenda muri Mateo tubwe uragenda muri UTC ukaba ubona kizimyamwoto tubwe kizimyamwoto ikora gutya ku buryo nubona akantu kabayeho gato ushobora nawe guhita ntiwiruswe n'utabagwe n'amaguru ubwo ukavuga ati reka ntabane izo matizo zikaba itegeko izo kizimyamwoto motunura ziri azibanze zikabitegeko kugira bazindi za leta zawe kutunganira nayo ma nimva na ministeri yakora iryo somo ikarishira mu mashuri ikigishwa kugira twefite ibintu byiza biza ibiza biza bitunguranye cyane.
Inda bashimiye kandi rwose birumvikana ko imibereho y'abantu ikubaka bihindagurika ndetse nibikenerwa mu nzego z'ubuzima zinyuranye bigenda bihinduka ko leta nayo yagombye kugenda imenye uko ibona ibisubizo ku bibazo bibyuka cyangwa se bivuka buri munsi. Hanyuma Jean Paul, wowe hari icyo wanzura muri make uvugaho?
Umwanzuro wanjye ko nimbyifuza nuko guverinoma yabishyiramo ingufu hakabaho training course. Murabona dufite amakampani akomeye afite abasekirite impande zose, hari security, hari intersec, hari nikaba nibari katagadi ni nyinshi cyane dufite amakampani asekiriza umujyi. Ntabwo rero bagombye kwiharira polisi, ahubwo abo bantu bitwa ko ari abasekirite nibo bagombye kubanza kwigishwa uko izo kizimyamwoto zikora kugira ngo bajye babikora aho babonye inkongi y'umuriro igifatwa. Kandi ntibategereze ko bazakorera kampani bakoramo gusa, ahubwo bakigishwa ko aho babonye ko inkongi gitangira bagomba kwihutira kubikora. Ibyo byavaho bakajya kwigisha natwe abaturage tuhaturiye kugira ngo dufatanye muri byose. Nibigenda gutyo, hanyuma icyo nasozerezaho nuko Ewasa koko nk'uko natangiye mbivuga niyo ifite inshingano zose, niyo yikoreye, ni nayo wabona nakita nyirabayazana w'ikibazo. Ubwo yatangira gukora ibarura rusange ry'amazi ashaje, hanyuma ikareba ibikoresho bikwiye gusimburwa, nubwo itabikora ku ngufu ariko ikajya igenda ikagira umuntu inama ikambwira iti dore inzu yawe irashaje, gerageza uhindure ibikoresho ure ejo utazagwa mu mpanuka. Murakoze, ndumva ari cyo nashaka kurangiriza.
Ye, ndabashimiye mwese rero Jean Paul, Robert na Albert. Murakoze cyane, birumvikana sindi impuguke mu bijyanye n'imiriro cyangwa se n'inkongi z'imiriro, ariko ubwo tuziyambaza impuguke twumve mu by'ukuri ibibazo aho bishingiye ndetse n'uburyo byakemurwa. Murakoze cyane rero.
Murakoze.
Twari twifuje kuvugana n'abashinzwe inzego z'umutekano mu Rwanda, ntitwabasha kubabona. Twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda kuri telefone ye igendanwa ngo agire icyo atubwira kuri iki kibazo, nawe ntiyitaba telefone ye igendanwa. Yaboneka twari kumubaza bimwe muri ibibazo bizamuwe n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Cyokora twabashije kubona umuyobozi wungirije ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cya Ewasa. Mbanje kubasuhuza cyane Bwana Nyamvumba Robert, murakomeye?
Murakomeye bwana Karekezi.
Bwana Nyamvumba, iki kibazo cy'inkongi z'imiriro mwe mu kigo cya Ewasa musanga mu by'ukuri ari ikibazo giterwa n'iki, ari ikibazo gituruka kuki?
Icya mbere, aho bimaze kugaragara gutwika amazu y'ubucuruzi cyangwa amashuri, atwe ikigo nkaye wasa icya mbere buryo tubikora nuko ari ikigo tubifitiye n'ubuhanga ku buryo tubungabunga icya mbere y'uko dutanga aya mashanyarazi, tubungabunga ubuzima bw'abakora muri wasa nk'abakozi, ariko noneho n'abakiriya bacu aribo bagenerwa ibikorwa bahabwa amashanyarazi bigera kuri konteri mubazi akaba ari ibihuza n'umufatabuguzi wacu. Imaze kugaragara rero ntabwo amashanyarazi mu by'ukuri ko ateye ni meza, ariko uyafashe nayo mu by'ukuri ashobora kumwangiriza ubuzima, ku buryo imbarutso navuga atari Ewasa n'ibyagaragaje muri raporo zakozwe nuko atari amashanyarazi, ahubwo ni ibindi navuga bitari mu by'ukuri amashanyarazi, kuko akenshi ko byagaragaye ntabwo amashanyarazi yasimbuka urugo ngo agiye ku nzu y'akabyiniro cyangwa se bitume ha.
Bwana Nyamvumba, ikibazo bamwe birumvikana badasobanukiwe uko amashanyarazi akora, bakeka ko insinga mukoresha zishobora kuba zimwe ahari hamwe na hamwe zarashaje cyangwa se izindi zitujuje ubuziranenge. Icyizere mwabaha ni ikihe mwe?
Aho niho naganishaga abana karekezi kugira ngo wumve neza ko washigarukira kuri konteri mubazi no kuvuga imiyoboro yose yacu iraza ikagira kuri konteri mubazi ariko instalation zikorwa na nyirizo wibuke neza ntago bajya mu kugurizo cyinshi aho guko dukora wenda nuko ubu ingamba zafashwe nuko dukorana n'ibigo bishinzwe ubuziranenge nka RDS kugira ngo tunamenyeshe abantu bubaka amazu ndetse n'abafite ashaje kugira ngo bashimbuze inspirasiyo navuga zifite amakabure ashaje cyangwa se adafite ubuziranenge bitume bakwirinda icyatuma haba imbarutso y'umuriro ndetse no kubangiriza imitungo yabo abanumva mu by'ukuri mutandukanye bimaze kugaragara ko biterwa na nyiri igikorwa kuba yaragiye wenda agashakisha ibikoresho bidafite ubutuje ubuziranenge akaba ariyo mpamvu tuvuga ko turimo gukorana n'ababishinzwe natwe ubwacu dukangurira abantu bose abubaka ndetse n'abafite inyubako zishaje kuba uburyo basimbuza instalation zabo imbere kugira ngo birinde ndetse na henshi maze gukorwa ku buryo n'amazu ya kera arimo gushyiramo za kizimyamoto ndetse n'uburyo bwikumira imbarutso y'umuriro uwo ari wo wese yakoresheje tekinoloji isanzwe muzi kuri ishuri ya smoke detectors ibyo ntabwo ari kureba wasa gusa na Rwanda Housing Authority na RDS biri ku rwego rw'igihugu ku buryo hari ingamba zifatika dufatanyije n'abafatanyabikorwa kugira ngo iki kibazo kirangire burundu.
Mwareba se nko mu ngamba za vuba muteganya bwana Nyamvumba ku bijyanye no gukwirakwiza uyu muriro w'amashanyarazi, hari ikintu mwabwira abakiriya banyu n'abandi bazababo icyo bagomba kwirinda cyane kurushaho mu gihe bafata amashanyarazi no kuyakoresha?
Cya mbere wenda navuga n'abanyumva nuko intambwe imaze kugerwa n'abanyarwanda nuko uburyo bitagira cyane kugira ngo kugezwa amashanyarazi mu bufatanye na Ewasa tubaha ubujyanama bubafasha icya mbere gufata aya mashanyarazi mu buryo bubahendukiye cyane ariko noneho tukanabafasha noneho no ku iyo basaba buzuza ibyangombwa basaba ifatabuguzi rya Ewasa kwirinda cyane kugana abantu batabifitiye ubumenyi bubaka ariko noneho bakagura n'ibikoresho byizewe ubwo ndavuga amakabure ndetse n'ibijyanye nabyo kugira ngo twebwe tubagezeho amashanyarazi na serivisi ndetse turushaho kunoza numvikana neza ko babifitemo uruhare kugira ngo mu by'ukuri tuze mu kugana ibya makeya ariko noneho binave no ku isoko n'ababigurisha wenda kubera ko abenshi babikora harimo no kunyereza imisoro ko ntabwo byakabaye byinjira mu gihugu aba numva mu bufatanye n'abafatanyabikorwa navuze izo ngamba zarafashwe na wenda n'izindi nzego zikumira bene ibyo bishobora gutuma hangiza imitungo cyane cyane nko mu kigo cya polisi nicyo gifitiye imodoka zabugenewe ibyo kuzimya umuriro ni kenshi twiyambaza muri icyo gihe byabaye kugira ngo twigishe abanyarwanda ndetse n'abafatabuguzi bacu mu gihe tugifata ingamba zo gukumira ariko noneho no mu gihe kizaza kwirinda bene izo mpanuka ku by'ukuri ko zisiga zangije umutungo wa nyiri igikorwa ariko noneho n'igihugu gihombye.
Ndabashimiye cyane Bwana Nyamvumba Robert kuba kandi mubonye akanya mukitabira kuduha ibisobanuro. Nibutse abatwumva ko tuvuganye muri mu nama i Nairobi muri Kenya.
Murakoze cyane.
Mwese kandi ndabashimiye mwe mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu dusangiye. Mwese ndabashimiye uyu munsi mwe mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu dusangira ijambo. Mwese mugire ibihe byiza. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.